yo, this is Seismic Entertainment.
Kama energy for sure, then I got the power. Flame army to the game, sepaka dawa. Iko real imejipa tena weka sawa. Hit kwa pen, kwetu ni kama kawa. Hakuna kulala wajinga hapo wana wawa. Ndole moja suna chua pia kifundi sawa. Wana ruka wana bawa chache wenye bawa. Na kika kidogo tu basi tia sawa. Awazi ya nyoka tayari usanawa. Aliomba na mkwaza kisha kafata hawa. Upuga nyuki puwa pija upande flower. Mstize Kiswahili nyazo sema yawa. Heshima tenda wema kwenda mire na awa. Nisalama aktol kama city tower. Tenye utajue juu kaukori shua juu. Ene na doa ene labiwa.
Unarusha rusha
venye una flow.
Unashika shika
and they all know.
Unarusha rusha
yani visto.
Unashika shika
now they want more.
Unarusha rusha
venye una flow.
Unashika shika
and they all know.
Unarusha rusha
yani visto.
Unashika shika
now they want more.
Unarusha rusha
venye una flow.
Unashika shika
and they all know.
Unarusha rusha
yani visto.
Unashika shika
now they want more.
Unarusha rusha
venye una flow.
Unashika shika
and they all know.
Unarusha rusha
yani visto.
Unashika shika
now they want more.
Nimeanza kitambo kwa kujifunza ngeli ya mgenge halisi ya kupima mizani. Mistari na yote kandani ya kipaji. Na wafanyo juu uti wenju mpaji. Cheki benye mina kam yani bila ham. Kuwapa mambo matam hawa binadam. Kuwatia tunidam wapate paham. Maisha safari ndetu wasicheza hawa. Wanasema sema na walenga lenga. Benye mina tema hawa wezi washa hema. Wanateta teta mina songa songa. Na wapa mahewa kisha mina pata hela. Sasa nimefika na wachanganisha na waburudisha. Na warusha rusha wote kwa flu na washika shika.
Na rusha rusha
venye una flow.
Washika shika
and they all know.
Na rusha rusha
yani visto.
Washika shika
now they want more.
Na rusha rusha
venye una flow.
Washika shika
and they all know.
Na rusha rusha
yani visto.
Washika shika
now they want more.
Na rusha rusha
venye una flow.
Washika shika
and they all know.
Na rusha rusha
yani visto.
Washika shika
now they want more.
Na rusha rusha
venye una flow.
Washika shika
and they all know.
Na rusha rusha
yani visto.
Washika shika
now they want more.
A Seismic Entertainment production.